radio yijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanugizweho na Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'1994 nine umubyiriyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu, batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odila. Umubyeyi we Esperance Kakinani aramushaka, atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara
narindi monshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Kongo, cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odila.
Kuki uvuga ngo yitwaga? Nkubaze uko yitwa.
Yitwa Uwase Odila nuko ntakimufite, murambabarisha.
Ntabwo kimufite ariko turimo turashaka irengero rye, turagira ngo twumve ko yatwumva mu gihe tumuganira, mu gihe tumuvuga, niwaba mufite akamenya aho ari. Mbwira, mujya gutandukana, mwatandukana, vuga mwatandukaniye muri Kongo, yihe Kongo, mwari mu kahe gace, byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo, hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru, ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe, abandi barirukanka, birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ako kanya, nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana, hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumwura, nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi dore nko mu minota 30 bye bibaye nko mu minota 30. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose, ngenda mbaririza hari imodoka yari irimo ivomesha amazi, yazaniye impunzi amazi, mbaca mbaririza barambwa batari kwa umwana ruri aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi. Ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge, zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi. Birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose, nsa nkubaza mpamagara niko byagendaga icyo gihe, ariko mbura umwana.
Bari bakubwiye yuko hari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye, wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana, wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo kuko urumva nitwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe, ariko nyuma mbere yuko mwunguka, kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994, nagiye aho bita Ikatare, muri za ruferena zari zihari, muri ruferena yari harimwe, cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo, guhamagara warahamagaraga, utwana twose twari tunzi inya twose tukitabira rimwe, ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda, ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CFL. Yari irimo ukorera hano mu Kiyovu. Niho nabashije gutanga imyirondoro, ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi. Byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare. Aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CICR Kigali?
Nabashije kurebera muri CICR gusa i Kigali, nta handi nabashije kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odila ujya gushaka ibyo gufungura, bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakibukanka bakamubura, bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe?
Mura kukanya aho tuwe duka mbiti hara aho nanje sinaringe kure yaho ni hafa uhari mungo za baturaje nukufuga ngo baba inhabiru kansi bava huu kwa kwambu kumuhandu jamu hakurja hanyuma nifakuluko masasi wa iwa rashemuchire ere rushize cyangwa wenda nibito iwa rasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko ni igikapu cyanjye kimwenda bari bakijyanye atari ko tuzi umwana uko bigenda kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hasi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwinurire ko ari uwawe muri ako kanya naciye aho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana Croix Rouge modoka ya irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya Croix Rouge ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye i Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni umuzi kurusha abandi mumbwire uko abibonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwa bumanzi ntazi wowe nyumeze nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seudira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yacibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de ko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku muntu ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nterwa intimba nawe yabaye akiriho imana yaramurinze
komera
ya kumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine n'uwamukurikiraga mugwanga mu ntege yamwitaga Tine hanyuma hari musaza we witwaga Tente yajyaga yaranzi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye bifuza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso ku yanjye
Madame Esperance Mukakina ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukamutazi aho baherereye Mutara bonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi Imana nibishaka ikoresheje ikintu kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima ndagushimye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana yo mwije baho umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nka se twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
shaka gasaro kawe mukakabona rero shaka gasaro kawe mukakabona wiki kintege shaka gasaro kawe mukakabona shaka gasaro kawe mukakabona
turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburiwe irengero uwo mwana Théogène Rukundo yarerewe kwa nyirakuru amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye uwo mubyeyi witwaga Yuliana nta rindi zina rye tuzi yaratuye muri Gishwati afite umugabo witwa Munyankwiro wagusitira akaba yari veterineri arashakishwa rero n'umwana we Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rurembo akagari ka Rwaza umudugudu wa Kamenyo ya kabiri amaze imyaka 30 ashaka mama we
nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye tumaze imyaka 30 tutabonana kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe
iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana muherukana ryari
duherukana muri 1994 twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda ansigira famiye yo kwa papa yanga ko nakicanwa nawe
muri 1994 wari ufite imyaka ingahe
yewe nari mfite amezi atatu
ibi ngibi umbwira ni nde wabikubwiye
nyogokuru na sogokuru babyara papa
bari batuye hehe
ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu umurenge ni Rurembo akagari ni akarwaza umudugudu ni Kamenyo ya kabiri
none se muri 1994 papa wawe na mama wawe bari batuye
muri Gishwati ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba yego hatewe ishyamba ubu ngubu
bakoraga mu iki papa wawe yakoraga iki
papa wanjye yari umuveterineri avura inka
yavuraga inka zande muri Gishwati hari abantu benshi bafite n'inka hari za leta hari z'abantu baba afite n'ibikingi yavuraga izande nimba barakubwiye
yavuraga iz'abaturage ku giti cyabo ntabwo yavuraga iza leta
wawe izina rye ni irihe witwaga nde
witwaga Munyankwiro Auguste bakundaga kumwita rya gatonda
mama wawe we yitwa nde
izina rye nzi ni rimwe nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuliana bakunda kumwita Yuliya
hanyuma 1994 Jenoside itangiye mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe arababwira ati umwana nimumugumane genda agiye
byasabye ko ansigira papa we aragenda papa niwe washikanye kwa sogokuru ntiyabatekereza uko bigenze kubera ko na papa aje gupfa muri 1998 urumva nari nkiri muto ubwo nyine nakuze babimbwira uko nguko
ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza 94 mama wawe ari kumwe na papa wawe genocide natangiye mama wawe agusigiye papa wawe we aragiye yaragiye he
yumvaga ko ahunze kwera ko nyine yari yararimo arashakishwa ngo bamwice aravuga ati nubunda kugira ngo banyicane n'uyu mwana wamusigara na ningira amahirwe nkarokoka tuzongera duhure nitudahura ko nyine imana izakora ibyayo nayo magambo bambwiye ko yamubwiye
hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye aragusigarana ntabwo ntigusobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he ikibazo umaze gukura warakibajije
ntabwo nacyoje kubera ko abona ari buze kukibaza ari papa kandi ntabwo yari akiriho ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza kandi nabo nta makuru menshi babifiteho ibyo nagerageza kubabaza nasangaga nabo nta kintu babiziho
ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye ukuramo iki wowe niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he
ntabwo namenye ngo yagiye anyuze kubera ko nta muntu wundi nzi wari uhari ku buryo y'amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho
wigeze utekereza kunyarukirayo n'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yuliya niba akiriho bakatubwira aho yagiye se niyaba atakinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu gishwati z'abaturage nk'uko ubimbwira kugira ngo tumenye uko byagenze none nakubazaga wigeze utekereza gusubira mu gishwati ngo ubaze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe
nigeze kugira icyo gitekerezo ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga nibura nkagira amakuru y'ibanze nangeriraho gushakisha ibijyanye na mama ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera kuko gishwati mingayi sinamenya ngo bari bari muri gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero sinamenya niba bari bari muri gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu gishwati mingari njyewe ubwanjye wakoze nyuma yaho sinamenya ngo bari bari mu kihe gice uwo mupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho
reka twizere ko hari abantu bari gumve kino kiganiro agasaro kabura nkano ku ijwi ry'Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka ubasaba icyo ushaka n'icyo wumva bagufasha babwire ubungubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya rukundo uwakugeza mu gishwati aho papa wawe yakoreraga tukabona abaturage bamuzi bamwibuka n'icyo wababaza
ikintu nababaza kandi nicyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese ibisaha habaye hari amakuru arenze ayo afite yamfasha akayama kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Augustin bakundaga kumwita Ryagatonda aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe ni Yuliana bararihinaga bakamuhamagara Yuliya
niba mama wawe Yuliya akiriho akaba yararukutse akaba atarashoboye gusubiraho mu gishwati akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe sindema bari bamuzi bari yararunguwe ku buryo buzwi niki wumva ushaka kumubwira rukundo
ikintu namubwira yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura akanyiyereka nanjye nkabaho nzi mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero tuwujende bukundi ukomeze utegereze uwizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga amahoro y'Imana
nabane nawe kandi murakoze kudufasha Imana ibarinde
ikiganiro Agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 23 witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafrika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushiki we Mukandekizi Domina yaje mu kiganiro Agasaro ka Buraga mushaka cyo mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze 94
yahunze ajyahe
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo cyo gihari Zaire
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongiye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunga yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banira ku muzungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba azi amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye ndetse mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrika
none se yarafite imyaka ingahe muri 94
yari yaravutse muri 71
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya Brazzaville atari ko andi makuru mfite ni uko ngo icyo gihe yavuye Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakiri ngaragu
wageze arambiye ko ngo ageze aho ngaho muri Central Africa ngo yarafite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyara umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Central Africa ngo ajya muri Cameroon.
Muri Central Africa cyangwa muri Congo Brazzaville?
Ndumva yarambwiye muri Central Africa hari.
Ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi. Muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo, yakubwiye niba yaragiye Douala, yakubwiye niba yaragiye Yaoundé, yabera ku mihanda yaba yaragiye.
Amujyi yambwiye, yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon.
Ariko ubwo yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Central Africa?
Yego.
N'umwana?
Ngo umukobwa.
Mbese urambwira ko mwakomokaga iButare? iButare mwakomokaga muri iyo komine?
Rusatira.
Muri iyo seriteri?
Nyakato.
Naho serire yanyu yari iyihe?
Yari iya Mahembe.
Papa wanyu yitwaga nde?
Yitwaga Rebakare Stefan.
Naho mama wanyu?
Yitwaga Mukabaziga Verediana.
Hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho ihuye aho ngaho i Rusatira? Hari abo muhafite?
Kugeza ubu nta muntu uhari. Hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu ari mukajya ahantu ku Rusumo, nta wundi muntu rero wasigaye.
None uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane, byagenze gute kugira ngo ntubungire kumukiryera bya waho hantu mwatandukanye ni hehe?
Njyewe nari narashatse
yego
mba mu rugo rwanjye nyine. Urumva iwacu hari aho ngaho i Butare.
Yego.
Nyine narashatse umugabo wo ku Kibuye. Ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo, abantu baratatana barahunga, mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye, nawe rero ahunga kurumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe.
Hashize imyaka myinshi, hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu. Ndahamya ko utanamwirukaga, urumva ko wari warashatse ku Kibuye. Muri kano kanya niba kumva hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, niba kumva niki wumva ushaka kumubwira? Uha makuru yo mu Rwanda, mubwire rwose icyo kuri ku mutima. Uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo, ufite umuntu umwe yandike.
Icyo namubwira ni uko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye. Ni we usa naho yankurikiraga, abandi bavandimwe nta n'umwe mbona. Gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye, ko ariho tukaba twavugana.
Ndahamya yuko arimo atwumva muri kano kanya. Ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye, ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata iya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi rya Amerika kugira ngo nshobore kubahuza. Bizashimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe. Ndagushimye cyane Domina Mukandekeze kuwafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize, naraguhamagaye ndakubura, nawe ukampamagara ukambura, ariko niko bigenda, tugomba kubyihanganira. Icyangombwa ni uko tubonana tukaganira. Mbifurije amahoro y'Imana.
Rwose murakoze, Imana ibahe umugisha, kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu ijye ihora itera imbere.
Urakoze cyane. Rwanda umwaka w'1998. Umwana w'umukobwa witwa Clementine Uwicyeza, bakundaga kwita Mwiza, yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa. Yari afite imyaka 18, yigaga mu ishuri ry'Inyagahanga, ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge. Kuva bajya mu giterane cyabereye i Rutare mu kwezi kwa 7 n'abandi bana, abo bana bose barimo Clementine Uwicyeza, bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Uwicyeza ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga, yitwa Nyiramfikije Juliana, atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yari amaze imyaka igera kuri itatu ashaka kuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ashimishijwe no kukwakira. Yego, ndishimiye Imana.
Ntabwo uzi ko muri kiyashumwa ishimi cyashize, wari wambwiye ngo uzampamagara ariko wa gatanu.
Yego,
ndangije ndategereza, nirirwa mpagaze ku musozi ndiranshobera. Ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha, nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Yo, ubwo ni ukubera mbaga ahantu batagira rezo mani.
Naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka. Nuko
ndabitekereje ndanabikeka. Warambwiye kuri umpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego, narabikoze. Rero
ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara.
Nibyo,
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera.
Urambabarira, ariko rero narabikoze rwose. Burya
oya, rwose ahubwo nanjye umbabarire. None se pati n'amarezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki,
niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire, umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye, ko hashize imyaka igera kuri nimba nimbuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 9-8
bagiye 9-8 ngo bagiye bajya hehe? Uwo mwana ninde? Yagiye ate? Yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana wanjye yitwaga Uwicyeza Clementine.
Yego,
nigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi barangije ibizame, kwa kundi barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuzungu uvuga ubusumwa nyine babarokoshe. Bari na benshi, atangira ngo nyine bavane ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje, bagenda ngo bavuga ubusumwa, baje aho bageze basenga bagira bate. Yewe n'iwacu barahageze, ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane, kuko niho nari ntuye i Rutare.
Yego,
bavuga ngo kwa gatanu barajya kuzana biruta. Bageze ahantu hagati mu gitaramo i Rutare, uwo mugabo uwo muntu uza wabo w'umwarimu wabakatamo kabiri, aravuga ngo bamwe nibacibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere yuko ukomeza, uwo mwarimu wabo, uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye. Yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve Agasaro Kaburaga muri kano kanya bumva Ijwi rya Amerika, iryo zina rye.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije.
Serutaro
Serije yavukaga muri Shinyami, mu cyahoze ari komine Shinyami, ahantu bita Rufuri.
Ntabwo ntimukimubona, ntimuzi aho aherereye?
Ntabwo tuzi, nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka bitatu, nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bariya abantu ngo nabango ni imyuka mibi yabakoreshaga, ngo ntabwo ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo ni abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira, ndagenda ngera ibyumva, ndabaza reka data bibaho ngaho, ngeze aho ngera no ku Ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho, buke bakajya banyohereza ibitabo bicuruke Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Nyuma gato ya mukecu ubanza umbwire, uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
We yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye.
Ku buryo utekereza ko ashobora kuba yarahagarariye?
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza, nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndasekeka. nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenyeza ukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Cecile ndahayo mbajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara na ese dufata inomero ye nani hajya amuhamagara tukaza se muri shishi akavuga ngo bari Uganda ngo kafashe uri kumwe n'abandi bana ngo reka ngo ntabwaza aho bamba ariko ngo arazashashisha kugenda nawe nti niba barapfuye watubwiye nyatwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo ntisindize ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu ari mu guhisha tushye ndamubwira ntese wazarishe nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri Valenti nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bati natwe niko atubwira bushyeye ndetse inomero aza kuyikuraho yariko 2010 yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwashashire ndahayo hari uwitwa Gashashari Celestini nabo bavuga nawe yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kingoma n'undi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga i Rutare ku mujyi n'ubundi witwaga Munganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo nyabo na Serutaro rero Serije yari umuporofeseri wabo uko yagendanaho urabona intambara nibwo yari ikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujije nabwo bukivangamo abandi nababwira sheko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngo ubwo abantu barakuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero 2010 ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza na neza namubaza n'abantu babo nabo akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitubwenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kabura ngo ubu ushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri isi iba ari Kanyenzira iba shitani shirasi
yesi shitani shirasi Kanyenzira
Kanyenzira
hashize imyaka itatu
yewe narababaye nararize nagize aba barya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nakimvise akaba ariho mba nkashaka tace nkayibura bakumbwira ngo ngo umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru banyu kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe rero igihe cya sitaresha ntanga amatangazo nimaze gushobera nyine nko ntandikira ku gashero kaburaga bamaze kunshobera bati mwizo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagariye by'abantu bababeshya ngo bazabangizaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangizaho ntimukabyemere niyo itaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu babahaye kugira ngo
babangizeho naje gutekereza ndavuga nti kubera icyo gihe twavuganye nkakubwira ngo bagiye ngo bari ivugabutumwa navuze ntiyenda yarabyigaye yararyanze yarabyihoreye
oya nta kintu nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira uwariwe wese nicyo mbereyeho nta waba umushakira agiye asohotse wagiye guhaha umutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'94 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
ni ibyo
yahumura ukomeye
umubyeyi ngomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amashyirwe ya nyuma ariko gashara ukaburaga mbishoreye imana yo mu ijuru kuko ko ari ibitangaza baza kuvuga ngo bayitere ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha nubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga ntiyaze njye kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura bimaze nzari tanje nzungu kwa jine
gose bara kubeshe mubyeyi ntago ugomba kugura tache kugira ngo ubone ijwi rya Amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwinyo nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye n'Imana
amen
ubwo nabirebye gusha rwose ndavuga nti yo wezi ntarongera arampamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha
oya rwose ntukane mugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
nageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa n'uko wanyihamagarira mukecuru birutwa n'uko wanyihamagarira aho kugira ngo utange agafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mbana nabo wane wari uwanyuma urumva agira afite 18 afite 43
komera mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi bifuza kuvugana n'ijwi rya Amerika mumenye nimero mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radio rya Amerika ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ni radio ya Amerika
kandi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayire
bacyaba radio yaje kurusha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntabwo duca amafaranga n'uzaguca amafaranga akubwira ko azakugeza kuri ibyo by'Amerika uzamenye ko akubeshya uzamubwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni iyo
aje kukwandikira
akubwira ati nicyo cyanzanye
se ndandikira ubusa oya abo ngabo muzajye munyihamagara dore nimero muzajye muhamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza ndita rwose ni 001 202 7 3 4 6 7 1 iyo nimero
nimero
kugira ngo tuganire mbaho umwanya mubwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha n'abantu baherereye ni benshi
nanjye nzaguhembera urwo rukundo izaguhemba ijuru kuko iby'iyi si byo ntacyo
iby'iyi nanjye tuzabisiga ntabwo tuzabijyana
nibyo
byiza amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine uwicyeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanywe n'umuvugabutumwa
yari afite n'izina bakunda kumwita yitwa Uwicyeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza rero
niba ukunda ibyo bya Clementine n'ubicyeza benshi ntibari banayazi izina ryo twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho nibwo icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'umuporofeseri nanu umva nta kintu ntabashije gukora ndakubwira ko utoseke kiri hari i Kigali nagiyeyo
Shaka gasero kawe muzakabona
iki kiganiro agasaro kaburaga kiri banda ku bantu babuze mu mwaka w'1994 turi muri komine Gakira muri sektori ya Nyabiranga hahoze ari prefecture ya Kibuye ubu ushitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwitwa mu kwezi kwa 1994. Abo bana niyo twagira Nuheri na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka 30 ishize Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho, ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kiyovu.
Uko sinamenye aho yanyuze nanjye nawe twiyumenye aho twanyuze twe twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye hahoze ari muri Gakira, ngo ni muri Karongi.
Aho si Gakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seyitedi yari iyihe?
Nyabiranga.
Sitede ari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero? Byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komeza.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Tugiye duhunga njyewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka 4. Yari afite imyaka 7 gusa 8 gusa atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwibaga Mazeko, ubundi yitwaga Noheri. Niwe twagira Noheri. Yitwaga niwe twagira Noheri.
Banumva kuwo dushaka. Imana nije mukomeza kiriho igihe cyose tutaramushingura, tuba tukimufite umutima twizera yuko akiriho. Reka tuyitumunyika izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Murakoze. Yitwaga niyo twagira Noheri, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe kuko ari agasino kiwe. Ngeni nako nari nzi cyane kuko nari umwana kuri we. Duhunga uko nguko, kuko papa bamaze kumwica ubwo nyine niwe wari mukobwa yari anshoreye. Tugendana n'abandi ngeni yuko ko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine niwe twongeye guhura. Tumaze gutandukana hari umfashije wanjye wamfashe usanzwe barangira. Ubwo nyuma mu 2002 ngiye nje kubona umuryango wanjye mvukamo, twese babanyenda nkuko amahinda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu 1995 ngo bamu witwaga Noheri. Ngo bamuzanye bamushakisha umuryango we ngo bamubuze bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu witwa Beto ubona batazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twese tugira ngo reka tumushakishe, ndabyumvikana ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
bamuzanye? Yego, muri Bwakira.
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntiyakongeye gusubirayo. Twese turi n'ahantu i Kigali, niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata ngira ngo n'umukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri 1995 yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera? Yabwiye vuba ye, amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gishakisha abantu ati wasanga byanakorwaga ku bijyanye Amerika kera, hashakishwa abantu
babu za babu ariko nanone ko ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahana hanwe amakuru ababuza abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugiriye inama yagize neza ariko urambwira amakuru y'uyu musaza wawe Noheli wari ufite imyaka 1994 we wari ufite 4 amazina ya papa wawe na kugenza papa wawe na yahe
yitwa Patrick Samson
naho mama wawe
yitwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abaze ababyeyi be bagize mu wa kabiri wa primer nk'uko bivuga akaba iyo mubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Kwisenge Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzi irengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu iri hano mu kiganiro agasaro kabura kumushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva ni iki ushaka kumubwira
icyifuzo ushaka kumubwira ni uko umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereje buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye ni iki umwibukiraho
njyewe ntabwo muzi neza uwo ni mukuru wanjye ni byo mbwira ati twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hanyuma umuntu uza kudukina tukamutera nawe tukamukubita
birumvikana burya buravuga ngo iyo abavandimwe ba bavumbitse akarenge ukora mwakawe urawumva nurawuzi urawumva ariko ubungubu muhuriye mu nzira wamumenya yarakuze yarafite amasoso yarafite inyuma yafite amaso manini wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe waba warakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tw'utumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi umusaza wanjye ni wenyine ukazi nimubwira ko agafite aha n'aha azamenya yuko ari jyewe ni iki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko ni iki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero si igishanga ryanye nambye muri jenoside
yego
nuko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe ubwo papa wanjye bamwishe yaba tubira mukunze ko papa wawe bamwishe nawe barahita bakwica nka papa ngendera muri yose nshaka ngo papa ndamubuze papa ndamubuze kuko yari yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukora sinzi ko yanyuze
ibyo ngibyo ibyo birahagije ubwo rukundo yaragufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gupfa yaramfashije kuko n'umuntu wese twahoraga yambaranye papa ndamuzi nari ndi kumwe nawe
naramuka yumvise kino kiganiro ntashiti nta gushidikanya azamenya yuko ari wowe umushikiwe insenge Janete umushaka mukanye nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanya unyemerere ngushimire Janete kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba ku iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhereye kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa kiza bamushakira umuryango akabubura kubera ko mutari mukihari mwaje mwaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda niba atari no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze nda bisaba cyane n'abandi bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya kugira ngo muhere niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 33 adafite kimwe na Tuyisenge Jeannette n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire Jeannette ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mudatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere igisubiremo 001 2 0 2 7 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.